sisi sote kwa sauti moja twatukuza aliyetuumba.
Ngai nego to he furo bimuthaka ni thengio ni undu wa thayo na urumwe twa kuhoya utukiririe irathimo nowe wiki twihokete.
Aye, imebarikiwa Kenya yetu, imebarikiwa. Aye, imebarikiwa Kenya yetu, imebarikiwa.
Ndalo masani wagoni erokamano kuom ritowa kaka piny mar Kenya, miyo wa kwe, gimor, giwinjruok. Emomiyo wagoni erokamano ahinya nyasachwa.
Bwana, tunakushukuru kwa kutupa amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba uzidi kutukuka katika maeneo yote ya nchi yetu. Tunakutazamia utuongoze na uzidi kutupa amani na moyo wa kupendana kama wa Kenya.
Beautiful land, we are grateful for your abundant love and steadfast faithfulness to our land. We forever honor your name. We thank you for peace, love, and unity. Our land rejoices. Kenya rejoices. Yeah.